hande en ñalli alkamisare noga e go lewru mars duɓu jinayi ɗiɗi e sappo e jeegom kibaruji moɗon do dande studio kalangu wittorake yamde joyi e mintaji sappo e joyi. Nanni koye kibaruji meɗen haltano ɗenda suudu sariya zendere mawdu taƴƴi kiite kirsol pasantoɗo kiitanoɗo on laatiɗon tawa nder fedde durwidoɓe e kiite on ɗum mettinake ɗum. Nanni nder commune inatese nder leydi Tilaberi sukaɓe jangoɓe e janguinoɓe lekkoloji sappo e jeegom kamɓe maɓɓi e haala ka kaltanka batte Allah rafi ndenago nder kibaruji meɗen min pamtinam. Caggal ko yino ko wonno nder dillidu Ali Amiru ɓi leydi birni gawre e laawal ngal ɗum woni ko watta kam woni ɗo enda mbiyen gollal kaliyol jammore makko du woni jooɗo golla leydi ɓuri dillidu. Noni kodi jamirte mo yerno kaliranno mi on e nder ko e kibaruji meɗen suudu kiita mandu du zender taƴani Gazali Badamasi ɓi leydi Niger kiite kirsel o kiita du yadata no duniya worri hande en ɗo le leydi meɗen Niger. Yerno meter Suleiman Saydu pasantoɗo makko wi Mustapha Mamman mo zender kam woni jewtitiɗo e makko.
Badamasi nangama dalila hawtidane he woɓɓe nder guyka he ittugol yonki. Dewtere laabi kiite du wi'i ko ittuɗo yonki fuu no taƴante kiite kirsol no, amma ko ƴame woni ko saabi laawol kiitegol no tawa fa hande nder dewtere laabi kiite leydi meɗen. Gam igol yeddodira e ko wi'a du filla yonki nder dewtere laamu leydi meɗen. Yonki no ɓuri to itte ko laawol kiitegol no tawa fa hande nder dewtere laabi kiite leydi meɗen waddi ko himɓe no ƴama ko leydi Niger dekani jungo dow ɗereji gom. Gam ɗereji ɗi bi'i ko yonki no hani rene kiite makko ɗe lallay ta ƴama, amma ko ƴame woni ɗum waɗan o ware nanu no waɗo du kiite ɗen keli.
Nani favari joni mbiyen o kiite kirsol taƴaɗo hunde noon ko soƴƴititta ɓaawo leydi meɗen Niger no garba Ilou Al-Mokhtar hoorejo kawral pelle ɓiɓɓe leydi Niger durudoɓe kiite kirsol wiri. Jallo Mariama Kenda ko yewtidinno e makko, nani ko fammini dow majju.
Le Niger n'applique pas la peine de mort.
Il est hitane duube ujunere e keme jeena e la soitati e sap e joy wayri cuudi kiite leydi Niger tajana goddo iri kiite de. Kaden du saa himbe woni ko ardido leydi Niger adi laabi gon ko hada dum wada iri kiite de der leydi. Seni de gartire kiite kiddi yonki. Dundu ille hitane duube ujunadi e sap e jiddi dum wada. Tajol kiite goldu soƴƴorade leydi meden gada no hande. Dewtere kiite leydi meden deedu no hani yewtini mudine. Hitane duube ujunadi e sap e jeegom wadi himbe sap e go tajanaabe iri kiite de. Waddabe der kasu padda denne ardido leydi oni heda handen nane ko wi'ata do lawol mum kesol gul singi gul ko ande noy Badamasi o watte
pour gracier ce cas.
Nani lokkoleji kewdi tawadi nder nokkuje leydi Niger gom no mabbi Allah e rafinde nagu nder commune mo inatese region Tilaberi misali do lekkoleji chapande tati e jetati sappo e jeegon on fu noko mabbi yeru no dokkido do mer on wiri sukaɓe jangoɓe e janguinoɓe ɓe ngala fu no ngaɗa gollal. Kettinenane ko Asalek Aga Alhamdu wi ɗum woni Nafisa Adam Sirfo nodduɗomo e callalol.
Dow janguirɗe laso ɗiɗi koriɗe ɗen hannden ɗiɗi na tati naane nayi gonno golla. Saroɓe sukaɓe jangoɓe ɓen kuli, janguinoɓe ɓen du kuli. Min tefi hawrude ɓe nokkure worre gam ɓe gara ɓe jangine. Min kalani saroɓe ɓen gadda sukaɓe mumen nokkuje ɗen kerra nun fu. Sukaɓe ɓen du bawa acce garana ko e mumen. Janguinoɓe ɓen de jehi gaɗan balɗe no nden doggowa garta wuro. Wakkati ɓe jehi fu du ɓe tawata sukaɓe ɓen, seni ɓe nodda ɓe kalana min. Jande maɓɓe hikka deni de darama bisake. Bama wuri du seni de Allah wonni ko ɓe janga gam ɗum walay ɗum soƴƴoro gaɗa. Mosolo fu du noon heɓaka denne seni ɓe acce wuro ɓe jooɗo.
Rewɓe ɗiɗo diwtaɓe nder jamma atalata ngagam wuro tawango kiloji chapanɗe nayyi e di fa kengam alarba faale lasara on ɓe jofale yamde jeɗɗi futuro. Ɓen doni yeru no bandi min tawaɗo nder nokkure nden wiri ɓe rewɓe du jofol muɗum na ko joɓi ujunaji chapanɗe tati e nayyi ceede men sefa. Yeru no bandi min tawaɗo nder région on famminiri. Noni diwtol nimɓe e jofol maɓɓe saito ceede yoɓa hunde non ko suuli nimbe sanne der region di fa to seyni mumini gado tewteru wi say to widagol wada faame mo e gonno ngada golla ngal habibu garba jewtidde makko hande subana nani ko hali
ano diutol cukabe rewbe gol do mu en halaji himbe duudi sanne dan no wodi jamobe ko en bi'a de gonga fu boko haram woni no wada gol nanoy tay kaaki jewtino du tan waawi holli gonga fu kambe non na hana amma de jewtinama fa handen do laabi gom boko haram no fonditidde sigilaji mum gan ardibe heebe kebi denne to ardibe heebe kebake du to laabi kesidu no kaani kebeede ko duro gon wada sembe diutade jam ceede gol du holli ko to be kebanno ceede denno don e gala ebe kebi radde to kaden du duro go leede duniya gom cingi do fille duru didde biddam bonda ko fuddi wadude barke kan kangol holli ko to be kebiranno ceede ton hande be galaabe kebirade ton de gondu de jewama diwtaka kin ano yobtitaade gacce nin denne seto dun taykake dun jewtinake ko dun faama no wonno wada
tout ces avoir davantage
nani en koton to enda agadese dun woni jonde lobere no tawa jon o hakkunde nimbe wuro agadese e ferobe leedi sudan wobbe no tafatal kuru jonde leedi ciagal ko dun wanno olko mbi'en lewru jabbinudu yeruna attahir elaji adam secrétaire général masoud gouvernorat agadese wiri ko wadi dun hebana mosola du woni alla e battu cigilado do fila dilambe leede e gadol jipporde feroybe hore hudo gallure den no faminir ternan fuday ahmed
ce site qui abrite actuellement les soudanais
no kure de dermu himbe leydi sudan be tawa handen no heja jogobe ide walla du fa handen mi andana yaha wartaji mabbe no kure de du fa handen latana kemi mosala sadormaaji yaha wartaji mabbe gonno gadda do der hubere agades gam de gonga himbe hubere den no botorobe sanne amma hawrini wadane do agades den du filla hawju ummaade leydi mun yaade leede tuba kobe firti ko e himbe sanne faade walliri mosala o heba hande mido waawi wiiko jonde janno tawa chaka himbe be himbe hubere agades de
ces différents groupes sociaux
bien sigila balirol kubeje dum woni leede do fi dilambe leede dum woni hawrinde wande miria de region zender ko tuugi do mun chaka nimbe pelle dum woni jewtintobe be region on mana majundi woni bayle hebe der hausu dilludundu saibu tijiku secrétaire général mosawara région on nani ko wi rufai amadou domad
le programme appui les collectivités
sigila amin o nino wallere kubeje potorde leydi misali do filla hawju ummotobe leede mu eno jaha leede tuba ko der sigila amin o du ni fa hande miden beyda andal gollobe saru suuji dundu waddi ko min cingi pelle jewtinaade do der region zender wadam pelle joy be min cingi der communeji nay departement kanti e do der suudu sawortobe region zender mi ekkintini himbe jewtinaaki laabi cingol porje e ko wonno hokka ummaade leedi mu yaade de tuba ko be dun sembe mi ekkintini du fa handen du fille pondinul rewbe e worbe har golle e cubaake ardina dum en dum fudu gam beedude sembe teekaaki amin golle
Lady Saudi ani wartiri dima yehobe hijjore ko rawani dum hikka nimbe ujinaji sappo e njoyo e kemen jeddo e jeddo kambe woni ko yata no Nasiru Saidu kalo do inde fedde hawjinde hijju e umurande gungu maman dantani noddimo e cellalol o famini hanoni
Leydi Saudi a kanyum hokkoto dimma himbe hambe yaade hijjore ko hitande fundar leydi Niger do be jurtana har ko ho kan woni hawjibe filla hijjore kanye umra hitande hikka dimma mudum kanye ko rawane fu gotum himbe ujunaaji sappo e joyon e kemi jeddo e jeddo kanyum han yaandar leydi meden do fe ko tawa rawane min baawa yaarde jam arnde fu kanyum wartira hikka du gadendam ko hani faame ni woni leydi fu etanta kena jama are mudum ko wondere alsilamaku de ko himbe ben wi'e dimma ni haani yaade hikka o hijju ajansiji di du konna no anda nitno hen du konna no binde himbe haanbe yaade hikka
nani pelle sukabe latobe balbe jottake duubi nogayi e tati Niger e Cote d'Ivoire jango monde woni ko be potata to enda do le stade général seyni kunche mo nyamey dun doni mbien dun tawa kenana ittondiror koppo afrika latol bal ko be jottake duubi nogayi e tati be hassan ide barkire dekkotodo do ekito noddi hande subana o do nyame hokkobe habaruji batte hollude holare mudun to feddede
min tugaki nani e dow sukaɓe latoɓe balɓe fedde ɓe ɓuurai duuɓi noga e wonnoɓe ɗamɓe min keɓi min ɓeyditi heyɓe seeɗa kala e dow mabɓe ɗum ndu konda gam batte min keɓa gollal latol balngol ko wonno war ɗum min gaɗira ɗum honno moƴƴiri fuu haala noyi min gatta komin jaalo ɗum min kalnoto wonnoɓe ɗon e heyɓeɓe fuu mbiɗa andina on do wiide ke latol ngol minen aadi min gaɗa ɗum no haniri eno woɗiri fuu so min keɓi jamako e latol ngol ɗo ndenne min keɓanno min cigili dow latol ngarowol ngol
bien négocier le match retour.
Studio Kalangu.
Sigilaji Studio Kalangu.
Agades.
Do Radio Sara.
Lamba chapande jena e jedi FM.
Alit.
Do Radio Kausen.
Lamba chapande jena e nai FM.
Dingimi.
Do Radio Dilerem.
Lamba chapande jena e jenai FM.
Kabalewa.
Do Radio Mambio.
Lamba chapande jena e jenai FM.
Dogonduti.
Do Radio Dallon.
Lamba chapande jena e didi tabere jetati FM.
Walam.
Do Radio Baru.
Lamba chapande jena e joyi tabere go FM.
Tera.
Do Radio Liptako.
Lamba chapande jena e jetati tabere jetdi FM.
Dokoro.
Do Radio Muria Dakoro.
Lamba chapande jena e joyi tabere go FM.
Nyamai.
Do Radio Scout Mokwarteji.
Lamba chapande jena e tabere jena e FM.
Madawa.
Do Radio Sarawnia.
Lamba hembre didi tabere go FM.
Tanut.
Do Radio Damergu.
Lamba chapande jena e jena e FM.
Studio Kalangu.
En garta e yettere meɗen pindilo jooɗo golla leydi ɓuri dillude ɗum woni jammore Ali Amiru Silanke ɓi gallu birni gawre tawaɗo nder région Dosso jooɗiɗo jiiɗo gacce ko woni ley dilludu gartuɗo e laawal ngal no waɗa golle kaliyol muyɗo famminira Soumana Amadou Domaccu.
Ali Amiru jeyaɓe ɗo leydi Niger o yehi leyɗe kewɗe jeyaɗe leyɗe meɗen yannaga Afrique tewtoyde ko moƴƴinta gurdam caggal o waɗi duuɓi omo yaaha hunde fuwalano waɗa ndennon o warti e leydi ndi endan gam batte o waɗa kaliji. Ali Amiru no waɗa noddal ngal du yaade e kerɓiɓe leydi Niger fuu kakkilo e baasi ko tawte eley jahaale ɗen endan.
Ay jardin wodi nafa kasanni ko gattuɗa fo wurdi no hunde hokku kuɗa leydi ɗin hokkiti jardin de jaɓi neɗɗo wona ɓaade ma ɓaale jogoto de gonga fo adara to golla noon jardin no wurtinante ceede golloɓe maɗa hande wurtinante ko ñamata he muɗum nafu jardin no heewi sanne ɗo wodi jardin uji kotta jardin uji tati laati jardin fo jomiraɓe ɓaalen ɗon no jooɗi nder muɗum golloɓe noon lewru fo wati mi yoɓanɓe
wodi ko ittoto oɗon cotta ɗo birni na fa dosana fa nokkuje mboɗɗuɗe on ñeme
eyo no wodi komin ittata miɗen conna iri pasquette en iri windu gonduji en iri poivron en iri aubergine en guineji ɗi kaliji gollitirte ko yowi min ɓurtinan min conna fa lokaci manguru no wara greffi en no ɗon ordinaire en no ɗon lemu en no ɗon kankadi yettike wona min adam min jara ɓe garta tayna amma iri pasquette en nani hewani min ga gaɗadi kanka guineji kecci no laatiɗi no yawi bonude miɗen ɓurtina ɗum min jarami min conno
noddagal hen gatta yaade e sukaɓe laatiɓe wakkati fno mijo dilla yaa leyɗe yasin afrique ɗo ma yafa leyɗe tubakoɓe
ko gomin nodda he mabɓe woni ɓe acca eɓe ɓurto eɓe jaaha leyɗe yaasi ɓe torrowa koye mabɓe si ɓe jeeyi leyɗe yaasi wona ɓe pokkoyto noon ɓe gollan noon gueɗe mabɓe jaaha tampa fa gaɗa no ene tete waɗe wone fo pamara ko fo ɓe giyan ɓe gaddata ko yeɗɗi wuuro woɓɓe no ɓaare toon nder jahale ɗen wuuro de ɓe jooɗike ɓe gaɗa jardin ngaji mabɓe ɗi wallahi wala fo ko ɓe keɓata nder mum mi dorsi côte d'ivoire yettike va hakkunde laguine e libéria mi naati libéria jaati mi dorsi nder nigéria ɗo mi dorsi nder bénin mi dorsi ar togot wilike wilike mi tawi ɗum wala nafuno mi warti mi soƴƴi hakkillo an mi jooɗi wuuro nde keɓal ngal hawtanaka e keɓal joni tampirdi no ɓuuri keɓal ngal ɗudde hunde fo ko jehowo ladde ya heɓowa yaasi hannde wadda nder leydi mumen hannde ne ɓiɓɓe leydi meɗen darike golli ɓurtinan ɗum nder leydi meɗen jona e jaha nokku goɗon koko jahata leydi janandi jahate fo a balla leydi janandi ɗin heɓa nafaka ma toon jooɗo wuuro ma ɗo ɗum heɓa nafu maɗa ñama ñanna ko reji maɗa no hadde maɗa
ɗo wonto kibaruji meɗe fulfulde tili en gartan duni en miccintinde nimɓe ɗum woni farfilla batu jooɗa kalen gatteɗo ɗengal francire ɗum woni mbiyane dillanɓe leyɗe e ndenago to enda agades saɗorma muɗum e mosolo muɗum ɗum woni hoore haala batu jooɗa kale hande o mo alasan kuzi mohammad sigili to enda leydi gender kan woni ko wattete kirten to jan hirti
studio kalangu
gaya do radio fara'a
lamba capanɗe jeenayi toɓɓere e tati fm tesawa
do radio tarmamoi lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm
birnin konni do radio niya
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm belle yara
do radio dallol lamba
capanɗe yaade donde
maynasorwa wadda birnin gawre
kettine studio kalangu do radio moɗon
studio kalangu yaadu leydi Niger.